Government has expressed optimism on signing a mining development agreement, MDA, with Ngango Resources Limited for the rare earth mining project at Songwe Hill in Palombe District by the end of December this year. A mining project agreement is an agreement that governs the legal, financial and technical relationship between the Malawi government and a mining license holder. Minister of Mining Monica Changanamuno made the disclosure after visiting the Songwe Hill project, as the company has concluded all exploration and published a final feasibility study on the Songwe Hill rare earth deposit, as well as completing a full environmental, social and health impact assessment, which was approved and signed off by the Malawi Environmental Protection Authority, MEPA, in February of this year. Expressing her satisfaction with the project, Changanamuno disclosed that government is in the process of finalizing negotiations for an MDA with Ngango for the company to raise funds from banks and investors for the project.
I just wanted to come and see for myself what has been happening here, and I'm impressed with the work that has been done. And right now, as government, we are in the process of finishing the mining development agreement with Ngango, so that they can be able to raise funds from investors so that they can start their work here. This is a very good project that is going to help Malawi in so many areas, because this project has a mine life of 18 years, but we are told that it can still be extended up to maybe 50 years or even 100 years, which means this is going to help Malawi a lot, and I'm sure that Migowe is going to change.
Monica Changanamuno, Minister of Mining. Meanwhile, Alexander Lemon, President for Ngango Resources Limited, said the company is excited that after so many years of investment, the project is finally set to get off the ground and begin contributing to the country's socio-economic development.
It's a very exciting day for us. Exploration takes many years to complete if it's to be done properly. This is a complicated project. I'm very proud to say that we've completed our exploration at Songwe. We've got a definitive feasibility study produced. It was signed off last year in July of 2022. And we've also completed a world-class ESIA, an environmental impact assessment, which has been signed off by MEPA. Today, as you have seen, it takes 2 hours to drive from Blantyre. So we've had lots of things happen over the years. We've actually worked very quickly on completing the exploration within that 13-year period. Many mining operations, exploration operations around the world, between starting exploration and becoming a mine, can be 20 years. So I think that's the misconception about exploration. Exploration takes many years to complete. As you can imagine, we're extremely excited. It's a great honor for us to have the Honorable Minister visit the project today, see all of the hard work that's been completed successfully. I think it's been a real eye-opener, but also can be seen that this is a game-changer for the country.
That's Alexander Lemon, President for Ngango Resources Limited. An advice has gone out to Malawians to plan. Boma lati lilindishi embegezo kuti likhala likusainira mgwirizano ndi kampani ya Ngango Resources Limited pa ntchito za migodi ku phiri la Songwe mboma la Palombe pofika kumapeto a mwezi wa December chaka chino. Mgwirizano wa MDA umaonekera ubale pa nkhani ya malamulo, chuma komanso ntchito zosiyanasiyana pakati pa boma la Malawi ndi kampani yogwira ntchito za migodi. Nduna yona za migodi Monica Changanamuno anaendera ntchito mboma la Palombe pamene tsopano kampani yatsitiza kafukufuku pa miyala ya mtengo wapatali komanso kuthekera kwa ntchitoyi ndi magawo onse okhudzidwa. Changanamuno anaonetsa kukhutira ndi mmene ntchito za kafukufuku zayendera, ndipo ati ntchito yowunikira mgwirizano wobale wa kampani ndi boma la Malawi ili kumapeto, zomwe zithandize kampaniyi kupeza ndalama kuchokera ku mabanki ndi makampani ena zogwirira ntchito ya migodi.
Nafuna ndzaonendeka ntchito imene yakhali nkuchitika kuno, ndipo ndilokhutira ndi zimene zikuchitika kunoku, ndipo ndimafuna ndifotokoze panoone kuti project imeneyi ndi project imodzi imene ikhozotithandiza ngati dziko la Malawi, imene ithandizire kukoza miyoyo ya anthu akuno, ifu anthu ambiri adzakhala ali nkupeza ntchito zawo konkuno. koma sosa kala kunkunogoka malawi ambiri abeza mwai wota kuzolembedwa chito kunkunifwa ngodi u ukala usiana nimi godi na ifoti wowa pamene aya ambe kugwira nchito yawo pano aita so ndi factory na yopanga so kuti miyala imene izi yotsedwa kunoyi isango chotsedwa nkumapita kunjaye koma pakhale value addition pachizungu timatewa koma kuti ukhale ndo kuti akukozera kuti zinthu zina zimene zimafunika kuti zikozedwe zimene nthawi zambiri imakokozera kumayiko ena koma zimene zikhale ziti kukozedwa kunkuno ndi chimene chiti thandizira kuti zinthu zimene zizithandize kukozanso chuma cha dzikono la Malawi komanso nditengerepo mwayi pano kunena kuti takhala tikuona kuti kodi anzathu mayiko manzathumu akamapanga ntchito ngati zimenezi amagwira ntchito motani chifukwa makamaka kumalawi kuno nkonena kuti nkhani za migodi zinthu zathu zikungoyamba kumene mukhoza kutsinditsimikizira pano kunena kuti mwina mgodi wa community nine awo ukulu ndichoka ilekera ucha umene ambiri takamba nkhani zake ndipo taona kuti ntchito manager sidatipindulire kweni kweni nde pamene migodi iyi kubwera kuyangana mwa ukatsiri kuti kodi mgodi umene utikauyamba uthandiza bwanji ntchito zathu kuno ku Malawi.
Monica Changana Monondu na yona za migodi ndipo mtsogoleri wa kampani ya Nkango Resources Limited Alexander Lemon wati kampani ndiyo kondwera kuti patatha zaka zambiri tsopano iyamba kugwira ntchito yokumba migodi ndi kupindulira Malawi komanso chuma cha dziko.